famous.
Mubuzima bwanje nabonye benshi ariko bose sigomba kunda bafite abandi babakunda cyono ngwino ni wowe nkunda Angelique ni wowe nkunda Angelique ni wowe dada dada mwiza wowe umuntu umuntu urukundo nagukunda
Angelique ni wowe nkunda Angelique ni wowe dada dada mwiza wowe umuntu umuntu urukundo
Imande zose barasahindi byo kandi ntubikunda kavuyo kenshi ntugakunda batuje bose urabakunda magambo menshi nkibikunda ntubikunda nagukunda ufite ijwi ryiza ndarikunda ikiruta byose uritonda Angelique ni wowe nkunda Angelique ni wowe dada dada mwiza wowe umuntu umuntu urukundo nagukunda
Angelique ni wowe nkunda Angelique ni wowe dada dada mwiza wowe umuntu umuntu urukundo
Bano benshi barakunda ariko ntibazi ibyo gukunda njye ndabizi ibyo gukunda ntaguhenda mu gihe ufite uwo ukunda mubaze cyane ku byo akunda umve nawe niwe ubikunda ubikunde kuko abikunda Angelique ni wowe nkunda Angelique ni wowe dada dada mwiza wowe umuntu umuntu urukundo nkagukunda
Angelique ni wowe nkunda Angelique ni wowe dada dada mwiza
Angelique mbwira ibyo ukunda njye kubishaka haba buganda byaba iby'inaha cyangwa mu nganda mubwo nabaye njye ndagukunda Angelique ni wowe nkunda Angelique ni wowe dada dada mwiza wowe nkunda nkunda urukundo nkagukunda
Angelique ni wowe nkunda Angelique ni wowe dada dada mwiza wowe nkunda nkunda urukundo
urukundo nkukunda rungana n'urusaku rw'impanda rukunda kumbabaza iyo barukanda nkarubikiranje ariko wowe nkunda
Angelique bo bagukunda bareke bose bagusenda nzira niyi n'umuhanda bagende bose ndagukunda bashaka abandi babakunda Angelique ndagukunda reka nishime nje nidunda bagende hirya bagitonda
I'm not